Kucha wazee, tifika kabizi wabucha wazee, tule ujana tufiki uzee, pesi na tongozo kiwa domo zege. Kwa nema ya Bwana naifunuliwe, mama mekaa vibaya siya chungulie, wakubwa tunasema mtoto halali na pesa, ukichunguza mambo yangu takupa na presha. Inikosea ya kabla jone mamsamana sametu, sipugi stress, maisha yangu ni sheretu. Dunia duwala, tishindane na ulipotoka, iyo haikomulewi Bwana, mwenyewe utachoka. Haya wake up, 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 haya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Pereka chini wei subiri yetu. Masha mazuri na bado sina makuku. Mtanuna, wicho mtasusa. Semenda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanduka. Tusha mtuka na mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo mepathuka. Shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere. Tusha zichanga changa njoture. Aya wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Haya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere. Tushazi changa changa njoture.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.